ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
on kumpitite wiide ɗum woni hono sariyawol sappo e jeenoɓol ɗum wonle leydi meɗen ndi fa hono ɓe nodda laamu koɓɓe tawi hono nde laamu koɓɓe gaɗi ko feewa e fuule leydi meɗen ndi eɓe mbawi noddede holita wiyede ngal kawrital ngal fuɗɗi keña illo ɗo bamako ɗo ka ko yowi e sariyaji ɗi fono sariyaji leydi wuri e leydi meɗen ndi ɗin sariyaji kewɗi e majje du iwri ɗum woni hon le région ngaji men ɗi ko ɗum woni hono honjotoɓe kibaru sariyaji ɓe kuliti wiide ley hen ko sa ƴeewi ɗum waɗa jaadi fa démocracie yara yesso ɗum woni ley leydi meɗen ndi ka wakkati jonoɓe kuliti wiide ɗum waɗan hon laamu koɓɓe faɓe kayba ɗum woni hono golleji laamu ɗi gorino ɗum woni faransi koɓɓe ɓe kollitiwide ɓe mbaɗi toon hono hoore jihaddinkoɓe ɗum woni hono walde nde ɓe noddirta almourabi tunde ɓe kollitiwide o hoore jihaddinkoɓe sa ɗi omo noddire ɗum woni mouhammed el tilamsi noon barkane hollitiri wiide kanko do yo neɗɗo mujawo kiɗɗo noon micciteɗe wiide mujawo du e alkayida yalti ɗum woni hitade 2011 nde kamɓe laamu koɓɓe ɓe gondi ɗum woni hono wattude koyɗe yino yimɓele hooreɓe dina e gomɓe le sa gomɓe le leydi meɗen ɗi fa pammina ɗum e hono jonte e bola ɗe gorino wakkati joni o soɓe pammini hono dinankoɓɓe ɗu ɓen du jaahan pammina e hono yimɓele woɓɓe ɓe kaɓe ɓe gaɗi noddago fewde e ɗum woni almami mi en ɓe ɓe mbi ɓen kayba no gatta fur ɗum woni hono san loota mayɓe ɓe kayba saabi de ñaw jonte e bolaɗe e ɗum yawiraɓude sanni sakiraɓe bisimilla moɗon e heɗade ɗum woni hono kawrital sappo e jeenoɓal jowigal hono dow sariyaji ley leydi meɗen ndi tawe hono jama o e mbawi noddude laamu koɓɓe hono soɓe gaɗi ko feewa e fur kawrital ngal ngal fuɗɗi illa keña ɗo bamako ɗo hollita wede yoga e sariyaji ɗi ka fuu ɗum yowi kono le sariyaji ley leydi honno ɗum wori ley leydi meɗen ndi ko ɓuuri hewde e sariyaji ɗi furdo e région ngaji men ɗi ɗum iwri warde kaɓe kollitiwide fa hande hono rewɓele ɓe kaɓe kuncinayi ɗum hoore fe hon ɗum wori barke sise
ley jonde sappo e jeenoɓo tribunal keringal ngal ko yata e temeɗe tati talki sariyaji wullago woni ko nanna sa ƴeewi ley ɗi talki ko heewi e majji fuu e ley région ngaji leydi ndi ɗi iwri ley ñalawma keñen o talki nogay e tati woni ko cutta fa ƴewte jaabuji tendiniɗi hokkama e majji e talki temedere capantati ana gondi e ƴeewede fa jaabuji dokke e majji ka talki temedere capantati e go'o kay salama fey nannede ley jonde nde jonde tribunal keringal hikkangal fawi ke dow basiji leydiji e galleji fa yettoyade e tiɗallaji gonɗi hakkunde laamu o e gollidoɓe e laamu o ɓe ndenno kanko newnowo jonde nde o o holliti wiide nde jonde heyre tribunal keringal ngal ana hani hollitidde en wiide tiɗallaji mawɗi ana ley tabade sariyaji ley leydi meɗen ndi fada tribunal keringal ngal yo yirwinde tabade sariyaji ley leydi meɗen ndi fa yettoyade e laamorgal lobbal e sembintinde démocratie ley leydi meɗen ndi
ɗum woni noon kanko konjetoɗo noddirtoɗo baba dakkono o holliti wiide ɗum waɗan jaadi fa démocratie yara yesso e leydi meɗen ndi ɗum waɗan du tawi hono yimɓele ɓe mbawi noddude laamu koɓɓe ndeɓe golli hono ko foccaki fur wakkati joni o holliti wiide hono ko sariyaji leydi ɗum ɓuuri hewde ley hen ko ɗum hana ko haɓɓa hoore jama o fewi seku gajugu kañum jaati noddimo téléphone keɗe ko Ousmane Dicko faccintini on
so e mbami jeete yo wattumo laamaɗo wawi wullitade e laamiɓe ko wembi ɗum e ley toñalgal yo ɗum nokku momono fuu wawi haalde weli ɗum fanda ko laamiɗo golli ko yata e sariya ɗum yo ɓalal kesal keɓagal ila itan 1994 ley nuygal sariya leydi men ɗum hanakimen ko kabaru leydi wartata e landude wattu fuu hande gollirde humaninde mbalandi leydi men ana ley tiɗalaji fa sanne saabe yimɓe hewɓe toñama eɗum huɓɓi hoore saabe eɗum wadda wayde kawral ley leydi
sakiraɓe oɗon mbawi neltirde ɗum woni hono mijoji moɗon ley hello amen bemmal ande ngal min noddirta phase facebook ngo tamani honno kalinirmi ila ɗo kabaruji fuɗɗirta ɗo hollitama wiyede ɗum woni kanko hoore jihaddinkoɓe walde nde ɓe noddirte almourabi tun nde faransi nangui toon yonki makko jaati wakkati nde o waranno fo o maayi ndi ɗo mo wonduno yimɓele makko sappo ɓen fuu jihaddinkoɓe no hollitama wiyede ɗum waɗi ɗum wonle saha leydi meɗen ndi to gawo to non yimɓele faransi ɓeɓe kullitiri wiide ɗum wonle communiqué kanko abdoul telem si o yo ɗum woni o neɗɗo kiɗɗo mujawo noon kili micciteɗen wiide ɗum mujawo yeeye alkayida jaati yalti ɗum woni ila hitande 2015 nde hono wori Ousmane Dicko
Colonel Gilles Jaron kejar larmi Faransi famini hanki lei Martin Golkumpa be bakan be kanye soldats e Mali imekendareke le lamu gawotu lolido Ahmed El Tilemsi le walde bieta da Abdraman Oud El Hamar hebama kanye sapo jomben kabardo du kalkima hen e wi mako dum buitan dole gubal amurabitun jo inangal hitane 2013 yo dum dental ji yanke Mokhtar Bel Mokhtar kananke kido akmi kanye malinke Ahmed El Tilemsi horez mujaw El Tilemsi wonno hore dabare nande Gilberto Rodriguez Leal neddo Fransi nanga do lewru avril majji do fa abada
fa ande micciteden wiide dum woni hono ko kanko Fransi goto yoppita ko holita wiide hono yimbel Europe tatono anan e juude dum woni jihaddi kobbe le saha leedi meedindi goto yo neddo Suède non goto yo neddo Angleterre goddo do yo neddo pays bano micciteden wiide kambe fur to tumbutotobe nangono idum yahanno e duubi tati wakkati jono dum woni hono kanko Serge Lazara vicci kobbe kolluno natte makko e video ngaji ko jabbino ko holita wiide dum woni hono neddo pays ba goto an wonno tiagal makko jari tiagal mudu kobbe nanguno ben ko duube noddino hono journaliste dum woni hono sen mo nuddirta Al Jazeera o be ngari fa gadi be filmé faato tumbutoto jadi ka illa Faransi wari habade saha leedi meden di be cendi ben fur anda ko fur to be gori wakkati joni o kambe dum wonono parti mo noddirta senage faaso hore o be gadi noddango mabbe fewde laamo be mi laamo tinno labbina dum fa laaba famina jama o yalla Serge Lazara Vitti yolo mbopitado dum woni jiha dinke mo andu den dum wonono bondereje mo noddirta Wad Hussein o be mi wakkati joni laamo an hani waddina watta fu famina jama o ko wodi be gadi noddango dum fewde Faransi be mi tinno ala wakkati joni o ko wallata emenela ko sabi de Faransi wala hon neddo fu tutada kasen dum woni hono le saha leedi meden di kanko Zoumana Sa ko yowti de barke sisi jad kede ko barke sisi faccintino on
meden njidi andude ko dum gol wacciti gol nafrita mali ko dum fu mali hebata e wacciti gongol denno ana waji bini e laamu o be labbinana bibbe leedi di dow hono yimbe jaadin ko be njoppita be hono foton njoppita homo hen njoppita e mabbe meden miccito wiide arme Faransi hadino arme mali natude kidal sabi neddo mabbe goto ana suuta le laamu kidal o denno le wattu joni o neddo Faransin ka fu wala tutado le sahangal dum wadi so meden jidi famude so laamu mali o ndardi Faransi sela faaba de pelle murtude de dum men jidi famude so wonko lontondirangal nafiri mali
dum wonono kambe gardutobe kasu koji le leedi meden di be kulliti wiide wakkati jono ben kulbini laamo ben bi so ni sariyaaji di ndawtaka dum fewne fa dum gasa be ngara wadde le hen murter dum wonono faame hono ko Mohamed Wad Hussein o yoppita ko be bi Wad Hussein o du sa jeewi kanyum warno hono neddo mabbe mo be noddirta kolo sofara hay wakkati jono be kulliti wiide be kaaja bodde mabbe beede sariyaaji di dum gade hono dum haani wadirede no laamo e be gondi dum wonon wattude hono yimbele dinan kobbe ben dufa kabe jonte e bolade ko fotono yimbele teme derbe fube ko he dinaji be kawriti bete hande dum won to noddirte palais de congrès to fa be pammine hono nyaw o wori be pammine do hono wattono nyaw e bola o rabirtono kambe ko mabbe so pamminama do dum wakkati joni o so be jehile misideji di be kebano pamminira jama ono fewiri ka laamo wadi noddango fewde mabbe wibe tinnobe kayba dum wonono be lotirta yimbe be no be kayba sabi de jonte e bolade dum yawira bodde sande kanko cerno Umar Diallo mi yimo beta ko hande o jadi kede ko Ousmane Diko faccintini on
je pense que
e hakila am dina ana darani pale defu sabe jumba fu alislamé en andinte aljumaare fu lemisidaaje alan fudu to chrétien todu yimbe paminte belta taguji mu yo kambe ngadata en senibe yeso tagge jango kambe humanibe dina lotata shurata le tawangal hande no ebola wori e leedi dini ana wajimbini ko tabbay waylite yo kambe goni waabe famminde so nane jabe fiya kabar mudu
passer ce message
ko foti yimbele doktoro en nogay kanye ngondi ekkintinede faabe pammine honno jonte e bolade en gorrino do bamako do so be tiliki ekkintinede kambe ko mabbe be nabete faali laamu kayobe nabete le laamu kenye bawdu be jahabe beedi do wonono yimbele gombe tombe faabe keba honno be cekkirto jonte e bolade fati de natale leedi meden di kasen ngabe o golle do wonono o en zeno dutte do pilam mali kanye do wonono walde almayde kambe keedidi do hen sakirabe jeewe ho yalla hodo woni e les réseaux ngaji meden to holita wede to tumbututo be cinyini to talki dum woni faabe darono yimbeel hakkeji mu en dum woni yimbeel be basiji ngadno fewde mu en wakande tidalay di gonno le saha leedi meden di kaabe kayfi laamo o wiide huncinaybe hore fe dum woni wakande tidalay di gonno le saha leedi di an dari dande on laamo ko yeggitinobe no be biide baldi guuji di ka cangal tan gonno iwrante be sana ngaranno cangal mu de ngardan faado kuccala do be gonde darna dum woni hakkeele roobele be sidangaaji woni mu en to kuccala to wakkati jono do be ngadi to dum wonon kawrital mabbe faabe kumono be hono sariyaaji hakkeji ko kani hebude do hen kawrital ngal wadi ko foti balde joy to kuccala to caggal muude en birfirto fa to mottito ko be kuliti wilde hen dum woni non gonga ki fa yotto yo dum woni hono bingulidi yan kaw kay der tobberbe bammi hikkato mottito ko woni faana mabbe du fa pammi non hono rewbe le gobbe tombe hakkeji mu rewbe le be du tinno immo daro dum woni hono wotteji region ngaji kany wotteji commune ngaji garoji waddi di kany en du ngar tawe le hen ngado golle dum non walde humminide kibaruji rewbe to mottito en garanti minire do segudo kambe laamu ko be gombe tombe hollita wede beta ko be jehi le dogotoroji di fu be jewuyi dum woni hejjoji ngadaaji ton ifa jonteji dum woni ebola de chawre.